Zengerik. Jamene nivuna nikusiguka chemenso. Masile queen wala izi nikwidako. Right now muni zakirire profeti. Kuguwa ni mankani ya mamaleji. Face to face kwa timaiki mputh. Easy wenye uza peza mu the truth. Natural beauty, look at that booty. Ni mtu wala kukumendo na vada booty. Ama nipasa energy, ama nipanga plauti. Alenge saa lako nikazipunja pa mike. I live like a king ani na heavy pa fupi. Yes, ali with it, kumufaka pa bond. She's on point, kwa titiri pa jibeti. We fly for mahala, no need vatiketi. Huyu ni mulido, chikondi kuzima teti. We fly for mahala, no need vatiketi. And call me shorty. I'm here to stay, not if I come a koti. Bushimbe uba bakaleza. Unga fena ntenda no peza kombeta. Muza siri za Zambia madala. Mankwinya kufovala no madamu wala. Plazika juni sikana bwede bwino. Munga yume na mpepo no zilamba yava. Kombui kolaza na peza. Kumakolo madali so natenga. She got me traumatized. I can't move, I can't feel myself, no yai. Nakupasa mind yanga anitenga. I'm all yours now, kulipea zanitenga. Manyo buku yake kale na ibedenga. Sitima yambana nitashale saka gumba.
I see I will never find another beautiful girl like you. I see I will never find.